Aheberi 7.
Melikizedeki ameneyu anali mfumu ya Yerusalemu ndiponso wansembe wa Mulungu wopambana zonse. Pamene Abrahamu ankabwerako kuchokera ku nkhondo atagonjetsa mafumu aja, Melikizedeki adadzamchingamira namdalitsa. Abrahamu adampatsa chigawo cha chikhumi cha zonse zimene adafunkha. Potsatana nthauzo la dzina lake, choyamba Melikizedeki ndi mfumu ya chilungamo. Pambuyo pake ndi mfumuso ya Salemu, ndiye kuti mfumu ya mtendere. Zabambo wake kapena mayi wake kapena makolo ake palibe chilichonse chidalembedwa. Chimodzi-modzi zakubadwa kwake ndi mfa yakenso, ali ngati mwana wa Mulungu akupitiliza kukhala wansembe mpaka muyaya. Mukuona atu tsono kuti munthuyo anali wamkulu ndithu. Nanga Abrahamu kholo athu lija kuchita kumpasa cha chikhumi cha zimene adafunga? Malamulo a Mose amati ana Alevi amene ali ansembe azilandira chachikhumi kwa Aisraeli, ndiye kuti iwo amalandira kwa abale awo, ngakhale abale awo nawonso ndi ana a Abrahamu. Melikizedeki sanali mgulu la zidzukulu za Levi, komabe adalandira chachikhumi kwa Abrahamu. Ndipo adadalitsa Abrahamu, munthu amene anali atalandira malonjezo a Mulungu. Paja nchodziwikiratu kuti munthu wodalitsa mzake ndiye wamkulu koposa amene akudalitsidwayo. Kunena za ansembe olandira chachikhumi aja amene ndi zidzukulu za Levi, iwowa ndi anthu otha kufa. Koma kunena za Melikizedeki, malembo amamchitira umboni kuti ngwa moyo. Kwenikweni tingati kunena kuti pamene Abrahamu ankapereka chachikhumi, Levi yemwe amene amalandira chachikhumi adapereka nawo chachikhumicho, pakuti iye anali akadali mthupi la kholo lake Abrahamu pamene Melikizedeki adadzamchingamira. Malamulo amene Aisraeli adalandira anali okhazikika pa unsembe wa Levi. Tsono achikhala kuti ali kotheka kukhala angwiro mwa unsembe umenewu, sikukadafunikanso unsembe wina wonga uja wa Melikizedeki, wosiyana ndi wonga uja wa Aroni. Pakuti pakukhala kusintha pa unsembe, ndiye kuti pa malamulonso sipangalephere kukhala kusintha. Ambuye athu amene mawuwa akunena za iwo anali afuko lina, ndipo palibiretu wafuko limeneli amene adatumikirapo kuguwa la nsembe. Nchodziwikiratu kuti ambuye athu aja anali afuko la Yuda, ndipo Mose pokamba za fuko limeneli sadanenepo kanthu za nsembe. Nkhani imamveka bwino koposa pamene tiona kuti pafika wansembe wina wonga Melikizedeki. Iyeyo sadakhale wansembe chifukwa cha malamulo okhudza kubadwa kwa anthu, koma chifukwa cha mphamvu za moyo wake umene uli wosatha pajama wa Mulungu pomuchitira umboni akuti,
ndiwe wansembe mpaka muyaya, unsembe wake onga uja wa Melikizedeki.
Motero lamulo la kale lalekeka chifukwa linali lopanda mphamvu, linali lopanda phindu. Pajatu malamulo a Mose sankatha kusandutsa munthu kuti akhale wangwiro, koma mmalo mwake mwala wa chiyembekezo choposa. Ndipo mwa chiyembekezo chimenechi timayandikira kwa Mulungu, chinaso nchakuti Mulungu adachita kulumbira. Amene ankalowa unsembe kale lija ankatenga udindo wawowo popanda lumbiro, koma Yesu adalowa unsembe wake ndi lumbiro pamene Mulungu adamuza kuti,
Ambuya adalumbira ndipo sadzasintha maganizo ake akuti ndiwe wansembe mpaka muyaya.
Kusiyana kokhudza lumbiroku kukutionetsa kuti Yesu ndi nkhoswe yotsimikizira chipangano choposa. Kusiyana kwina nkwakuti ansembe akale aja anali ambiri chifukwa ankafa sankatha kupitilira ndi udindo wawowo, koma Yesu ngwa muyaya, motero unsembe wake ngosasinthika. Nchifukwa chake angathe kuwapulumutsa kwa thunthu anthu amene akuyandikira kwa Mulungu kudzera mwa iye, pakuti iyeyo ali ndi moyo nthawi zonse kuti aziwapempherera. Tsono padafunika kuti tikhale naye wotere mkulu wa nsembe wonse, woyera mtima, wopanda choyipa kapena chodetsa chilichonse, wosiyana ndi anthu ochimwa, ndiponso wokwezedwa kubzola zonse zakumwambaku. Yesu ameneyu sali ngati akulu a nsembe enaja. Palibe chifukwa chakuti tsiku ndi tsiku azipereka nsembe, poyamba chifukwa cha machimo ake, kenaka chifukwa cha machimo anthu. Zimenezi adachitiratu kamudzi kokha pakudzipereka yekha ngati nsembe. Malamulo a Mose amayika anthu amene ali ndi zofoka kuti akhale akulowa nsembe wonse. Koma mawu a lumbiro la Mulungu lija limene lidabwera pambuyo pa malamulowo, adayika mwana wake amene wakhala wangwiro kwa muyaya kuti akhale mkulu wa nsembe wonse.